ubuso bakho uvele ukuthi angihlange mama ungumolwakho angifuna ukuqamba manga baby ujontshile inhliziyo yami ngongumolwakho nangembatho yakho angisayikhuluma yothando sengithumele noma lumbekini ngicela ungenza umuntu emphakathini ngikalungitshele baso ngifuna malini ngiphethe ukashe mina ngiphethe nokavini sengithumele noma lumbekini ngicela ungenza umuntu emphakathini ngikalungitshele baso ngifuna malini ngiphethe ukashe mina ngiphethe nokavini noma bangaringa bei Sando manda we Igufune duze na Ubusuku nemini Uwendo mundu wami Uwendo mbambu lwa One day love oh. Uza kubango wami This is right way you belong. You belong. Oh, you belong. Yeah, there's food.